playing for my country Uganda. Free my country Uganda. My country's bleeding. Blow Peterson. Yeah. Check it, chiche chikude wo munsi yange Uganda. Banasi babatanga bali mawanga. Life bullets tia gaso wo buganga. Babikuba mbatuze paka kaganga. Mwatu gamba ngabwe mwalete mirembe. Na ye mwa bata bangule mirembe. Muwa kulentalo musezi taliza mwe. Gane chitufu mwe nonyeza yobya mwe. Dikuma vivi nkabira Uganda. Dikuma vivi nsabira Uganda. Nesala temala ateni no kusituka. Video yange ateni no kujigusa. Mike yange dobozo kuligusa. Mikono jange mpanikira si yange. Okuchuso bufuze yo dembe yange. Teli chichamu chenko ze Uganda yange. Yeah.
People killing, people dying. Children hurt, you hear them crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, father, Dada Yamba. Need some guidance from above. Cause people got me questioning. Where is the love? Omukwano gwanda wenu. Where is the love? Abana bagataba.
Lucha nengera bisibu byebimu gane miri mujafuka jabalondemu busosoze mawanga musigabu cyayi famile yemu etyo dobula bayi tukolerera bonga fendo koyi mwagalense chuke na musayi okwagaliza mbuza mwatukadawa aba kulembeze mulemede mu power kwenjogera kombwe nsegula mirambo aba wakanyamu musiba ko misango mutujukize luwelo twa yango ebyaliwo mwagala bituke wowa. No, es Somalia, Sudan, Libya, Musentu, Bugerera, Lua, Kasese, Masasika, Bugaba, Tumobase, Police, Namajel, Wachi, Mutaba,
Wadi. People killing, people dying, children hurt, you hear them crying. Can you practice what you preach, or would you turn the other cheek? Father, father, Dada Yamba, send some guidance from above. Those people got me questioning. Where is the love? Womukwano gwanda wenu. Where is the love? Abana bagakaba. Where is the love?
Kuliro buzito ku mutima gwange. Tegere zisibidwa ku mikono gyange. Sumulula Uganda ayikitange. Ve mu buddu bw'ensene mbambe. Mawulire gajjudde bulimba bokka. Babuloga babagula busente bokka. Opposition nabo busozi bokka. Enkwe zibafaanana maaso gaabwe. Baagala kukusa mbuto zaabwe. Ekwanga balijja mikono gyaffe. Naye ate essuubi gye liryo okuwangula. Ezima samasengule tuliyambala. Yo, nkaweereza abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe mu mbeera ne ya struggle. Era abo bonna abatufuddeko emitima gyabwe, emyoyo gyabwe tugikwasa Mukama Katonda agiramuze kisa. Nkaweereza bamaama, abaana, abakadde, abakulu, mwenna abali mu kubonaabona nga mwagala ensene ekyuke.
Ensi yaffe efuuse ekyekango. Bamugemera wala ne bamere ebbango. Tubagambako batuyita namipanko. Kyokka ng'ensonga za buli omu kimukwatako. Uganda bagifuula wetesemula. Mazima ge bazemula. Maziga ge mpulira mitala ku mitala. Bw'obulumi bungoya. Omukwano gwadda wenu. Mbuuza Uganda. Tonda wanga, omukwano gwadda wenu, bana Uganda tuyimuke. Yesawa tuzukuke.